Dakuma macho, iwo dalo darama. Dakuma macho, nicho iwo dale. Nicho jokolunja, omade buroko unpojuwe. Nicho jana lumaja. Ha, okete u, okete, 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 okete. Baini warewa, bupo ore odale. Ani telo sora hiyo. Yeah.
Yeah.